Alkamisa sopo jena lewru septembre hitande dubu unaydidi eno gay enay gorko debbo suko e mawdo nokku fugonno joni hitini yewtere meden yafa soir yewtere de fondation urondel hokki en fama mi yetti dum sanne sur baba hanisi Allah jabbi men jaran on daro won gollobe nokkude daranode accident woni commissariat central de police na hokka wagadugo be kollitane noy hoore mudube darat soni accident wadi tuba ko bi constant d'accident on kaje pam dum e hoore mudube gollilta tam dirbe fey njode fa wada kede fitugol kibaruji meden en keban kibaruji fa duda le don bodi fa hanne yafan hetinani on du yimbe waga dugo ko lita kambojo mile mu ko habodi e mbildi mile mabbe tabetele fitugol kibaruji modon sakra bon wodbe rewbe fofo modon ko cubdon studio yafa e golleji mudum yeso micro do bibata jiko e ngare yeso
kawral mangal
mi yetti on sanne le kawral mangal handen en kalan hala accident ji gadoji dow labi di soni accident wadi ko buri hewde majjum na wi e constant wadde de dum en won constant d'accident dum e hore mudum hani wadede wodi noy dum wayrata papa mon di kibaruji fu kebe jogitade ke gollidiji amen Caroline Yelemu jokki walde soldats en daranobe di golleji wonde nokkule anetitene commissariat central de police na hokka wagadugo dani ko hebe wadi de sekra meden pilte fulful de enketino
13 heures ko faltu ko minitaaji nogay liccal golle commissariat central police wagadugo noddama fa wada golleji ko habbi e accident gadudo do lawol wi angol avenue monseigneur tenez-vous der ngalure wagadugo parking cathédrale tato be police liccal gollal hawjingal accident ji commissariat central police do tobe dum en du o walitobe faraya wataaji don don wiyaabe via DSN wadobe dido mumbe kambe won ko jottudi e mobile wiangal pick up o wahutu du golle gada minutaji sappo ko be gadi do balangol fande mabbe yottaato accident watton gorko goto be tawi heedi sengo woto balangol won ko hebi noddude policier won nokkudo accident watton mobilaji nandari parking jamaatu tawama na heewi don horejo liccal gollal hawjingal accident ji commissariat central ngalure wagadugo don commissaire police Traman Damiba e golliti be mudum dido na jokkido
est-ce qu'il y a des blessés ici l'issue de l'accident là Il n'y a pas de blessé.
Betawana kina wuni do wadaay amma bonandaaji fargineji ka wadi njoppay boyi fay seeda kal police en be ngaddi golitiidi mubbe kujje pondirteede e kayye mubbe do mbaawi windude haddi ko tayki don naati le wadde golliji mubbe
wala donc on est arrivé à l'aide de ces cons là
tout des kujje manaji en betete ki plode de min ju inte nokku accident on fa faddo accidentaji goddi ti soni so tay nawni be ngon donni min ballitam boy fadde urbe waawa gombe warugon dum man sapeur pompier be de accident on soni so wadi do moteur on nawnaaki ni min gattana kroki dum min diidan e do lawon don min ponda no mbadu di ndaruri ni e le accident on de ni min gatta tobere do do yurete e ko min diidi dum mon kroki o
qui va nous servir à faire le croquis à Melébé.
Et bien le Traman Damiba ko haa e accident le yahwataaji costa modum on watta kena saabe kujje gadoji tati so tawi mbadduuji tawadi le accident on wadanoma assurance fu ma wadaka fano watta de tawe hebube saddaaji le accident on assurance darano saddaaji mubbendi e le don do holli ke saabe no watta de himbe tawde taguji lobbi fa heba reenude jama wodi so tawi nawnido tawama le accident on madu so tawi wo maydu le accident fu constant on windan kibaruji modum fo windete watte derewol de ye fukino e der sud saria
c'est que ici
do ni mobilaji di ka o ngadaadi assurance ne be ngidi heba tawede ko mi bindi dum dum procès verbal o dum yaare nokku assurance to heba assurance o moqina ko bonni dum dum walataana ke waddo mobengen assurance o wo kamon hando mo ingon moben gongenge wo no bay yewtugondu fadde e mbadudi menga wadede assurance kanon heba faddo billondirgon jama o dum wadde na min jaami ngado a costa famin ballita yibe paltotobe keba paltoro hinono hanirini
permettre la fluidité en fait de la circulation
wakati constant on won natal ngaltitengal ton ko hollata kibaruji fere fere kawnduradi ko habbi e mbadduuji tawadi le accident on dum fu windama tiagal dum yimbe wadobe accident on kam en du noddete famon fu heba hettindete
donc on a fini de faire le croquis
min kantide didugo goddum won wadde croquis o yonika min yaman min pamito kibaruji yude mbaduji ferfereji di min yaman hitnobe yeso ben wodi min yama sonso mbaduji din ngada ma assurance wodi min binda ko bonni fu e do mbaduji din
de cette voiture
police en nelabe fangara wadde constat on o sumayla withdraw ko wonko noddi dum en o kebudo sadda ko be accident on kam mo dorbotodo wodo kam du wonko je mobilaji tawadi le accident on e bile makko constat on o lawul burngol fu labude jengol jokkete
l'entente direct quand on bouge la
do nantundir gon sun so min dilli en nukure don distay sikujir gon nawoni walgon constat o e minka wana hamde wana walde wo fa heba labina yude assurance ko hani yobugon sa police o wala labudo sun stay motere walno fini kamni mi rokata ke wade constat sun stay jomum nawnaaki mi yoppan jomum falto distay o mobilaji fu wawtu fu mi wadan constat
moi je fais toujours le constat
tiagal nyalaade didi yimbe hawtube le accident on kawrowi commissariat central police wagatuko fatawe mon fofillo no dum yaari
on dum ko drawo maida on dum fi ko bobo la semaine on va chale bien bien la semaine de ça dan na kuda tele mo jabo de ci ci
delle fa mama do mon fu heedi far accident on e neddo kyaabido accident on du kam duna ke jukkede buudi ko watta ujinaaji didi e kemenay sefa
c'est celui qui est responsable de l'accident
neddo saabi do accident on wo kam haani muina mbadu goddo dum do tabintingona sardi ada do tobere sappo tati hande japan jetti didi on sardina hollita ke soni so asabo ken accident fu an muinta mbadu goddo ka wawtu goddo yimbe ben ne jogi laawi godoji tati fu faccubo aranen ka fu namba inantun ligon mbadu din moine dida ben du wo assurance o kam muinta tata ben du na wayi be pondira be jahade yeso sariya
la voie judiciaire
hettindade yimbe dido ben le don wonko police en ben kambe ndi yuri tindinde yimbe wadube accident on kokkibe tindinoje le no kan jogorade ko e mubben le ha wataaji din amma golle commissaire Damiba kam e golliti mudum ben wo hunde do tidol maaji yawi hawrede tidol maaji e biile makko habodakina e no yimbe ngalda e taguji lobbi le ya wataaji din kuje to mbawde sabade accident didabo to accident ngado on wawtu kambe ko mabbe be dali be ngada constant on o hebi limtude golleji walgul constant gol tidor maaji ibe kawra le mudum wawtu gomma sabu wakati be noddete fa be ngada constant on so ndara ma jonde fi balangul ko jeta fa be ngottoton le ya wataaji din tagoji himbe do balade din hoynantaabe yottagol law fa be ngada golleji ibe nodda walde be ngada dum constant on
o hollitinde on do secret bom wolbe rewbe hitane dub unadi di enno gay e tati waldere wetende section daranore accident commissariat central de police na hokko wagadugo do yehi timoy accident ji gadoji ujinaaje didi e kemme tati e chapande joyi e jenay lay don e hore mudum di accident ji sindarama ko buri hewde majji yimbe be anda ko wete code do lawol wodi fa hanne du wobbe ka sunino goni do labi di ngattata hilgo fa seeda kal mobilaji didi na ada ko diwti boy wodi wobbe ngada vitesse sanne hondume bandumen lati sababu di torraji ngari
kettine yafa
ombo faife wodo kando hettinade wodi do gondon do jeddire handere de do en jatana tawto en sukabe jokolbe jiaabe wagadugo do be kokkan en milo mabbe en kibaruji di ngoyri handenni en kettino ko be jottinta en e do micro sakike meden Amadou Tambura
ala mid mahala do sizemo government wi gariba be chonno be ginee be minta ngara nokkuji hono mawde de laamu ndago anka nokkur hono zalamiri en minta gande police en de hono kanji dum e bandu wallahi dum wodum hunde lobbere government wadi don hono gariba be ka ambaay be ngara be ndara dum me fayne pilto nokkuri anka hono ngesani be ngatta dum hono buru be famdudu be mbaay wadande dum me fayne formation ke bandara no ko e mum aya samtube mangu be mbaay ko ke ngesa ndema ndemi ngesa nga Allah hokki dum men wune mbaay te ngar binta ngesa ngan tan wayti gaade dum men dum ka wol ide lobbo wallahi na wada ankura ze government sanne e majum Allah hokku be wune na nga ba do keba be jottina anniya mabbe on Allah wasran en jam e leydi men di hono sonnobe gineji beedu na mbaay be ndaarene faysitaay government pilto nokkure nyiba cuud tawe buɗi ɗin tiiɗa sanne ɓe ngala ɓe ada location ɓe conna gineji maɓɓe kamɓe du non wadde ɓe joppa nokkuje ɗe ɓe kaɗaɗe ɗe fuf nokkuje kaɗaɗe laamu ɗe tawe ɓe yahay fara ton ɗe ɗum du no wawi laatade.
Ay woɗi wallahay si en kala gonga ni arrêté on yo sini nan jomum jomiraɓe mum nanguete tan fa tunte ndaare sallah no laaɓi na laaɓa joppe do jam e kellal nangguire jam e kellal joppire jam e kellal fo wallahi no wuuɗi amma hono dow tuntagol tan a waɗe goɗɗum barki Allah ɗum kay yimɓe fu no andi wooda yo a jiisotoɗo a sonna safaje nde a jiisotoɗo a sonna liibe nde a garibu nde a ko jiɗɗa fuu gaɗa yo laaɓal tan woni ɗum neɗɗo yoppa ko boni waɗa ko leeɓi ɗum yimɓe andi amma hono galugol hoorem e fewre walla Allah ɗum ka fay goto jingantama sini wonko nangguiraɗa walla fay goto jingantama nde sini do tooñe walla min jingan haddi komin mbawi min kalan du
ɗum nde ga yetti ukki yimɓe pamay ka dow ni ɗum ƴuuri saabu fay ko ɗum waɗu guina jaati ko wurti ke yimɓe nani ke gariba nagama amma ko wari anni ɗum ne hulƴinika si a daarika fuu e tawan ɗum woodi dalil majju a anda moy e moy ne hulƴini mo fof ka tinnito niyaka saabu neɗɗo si a yi a hoolaki niyaka saabu a yi a hoolaki fuu awa hollude laamu dabu a yi neɗɗo ma hoolaki nini ma saabu mo noni wooɗa ni a wawi hollude laamu saabu anne ko wari yimɓe no wittiɓo neɗɗo fof anda moyni o moyno
LVDS on the beat.
Sakira wamolɓe rewɓe fofo moɗon yewtere meɗen hannden ka komuntilake si Allah jaɓi jango aljumade du en kawran kasin gaɗen yewtere yafa soir mi yoppidano Alice ko pour le guilla mali waɗanan ko weeli ume bome
Sonawi yatake ujunere anawiya anayidima sonawi yatake achula sohulinen andata homo wonigidoma achunawa sonawinen andata homo wonigidoma